paidlatestmusic.com.
Conquer Music Promotion. Ale, Mr. Zambia.
What the label production?
Many sin a sepo baby. Kuli loka wana na pe. Sambo kuhila mwa December. Wawa ngatena wakushimba. Palo bola nechwana. Anizibi kapa kitolo. Kapa kiwe na baby. Ene niziwa nikale. Teni, tao tonga kwa teni, wena ufato puteni, palika ni watambi. Kiwena fela mutena ni vata, ni pilu yaka, baby na kuteka, eh. Kiwena fela, ni vata baby, ni vata baby, I miss you baby, I miss you. Oh. Baby, pull on my phone, you need a fifty. Neko kau fela nizi mabulutu. Antali mungeli kakuona. Nene sina sepo baby. Kuliloka wana na api. Sambo kuhila mwa December. Wawa ngatena wakushimba. Alubona nechwana. Alizibi kapa kitolo. Kapa kiwe na baby. Eni niziwa nikale. Fela mukia ni vata ni piru ya kakao. Fela baby ni kutokwa. Ni vashimi vaka baby wena vakubata. Kiwena fela baby ya ni voni. My future baby wangu. Ulingilo ilakana. Kuhela baby kifashoni. Ini sakoni kunyikwa. Naifa pesa baby. Kulu mafoni ni azafiti. Neko kao fela nizi mamurutu. Antali mungeni kakuona. Nene sina sepo baby. Kuli loka wana na api. Sambo kuhila mwa December. Wawa ngatena wakushimba. Palo bola nechwana. Alizibi kapa kitolo. Kapa kiwe na baby. Eni niziwa nikale. Baby. Baby.
Kaunga Music Promotion.
Hey,
Mr. Zambia.
Hey, Mr. Jazzy Boy.
Mr. Tando.
Mr. Kato.
Kaunga Music Promotion. Kaunga Ghetto King. Esi. Esi. Mr. Inno Boy. Thank you.
ZLatestMusic.com.